dela kachote maji. Nataka kwenda koga, hamri from daddy. Haina kupinga, ndombili mkononi. Kwenda kisima, wamejificha waoni. Mala amefika, oh oh, kaka wako. Wakamteka kumfua nguo kama tambiko. Cheki tuko, wakaanza moja moja. Hawa washikaji, wote vitwano melewa vodka. Wote wanataka onja, wanaona kama mboga. Halaniwe shetani, aliwapanda na kwa loga. Adela mombe Mungu, wotungu mudake ukifika, wote utakwisha. Adela mombe Mungu, wotungu mudake ukifika, wote utakwisha. Adela kisimani, Adela japona, tele miondoko yake, masela kaunga. Adela, Adela kisimani, Adela japona, tele miondoko yake, masela kaunga. Amekutwa kwa shamba la jirani, kanga kando amejaa damu sehemu za mapaja. Wana kijiji tumetoka twajiuliza, unyama gani huu? Unyama gani mwenye kiti kaja? Mtani ulibaki, nani kafanya? Mabake kasirike, katwa meno, mwanya umeonekana. Megunduliko limtokoza na kabala, kona chombo kama hiki tukikosa kweli hapana. Anataka kunywa sumu anaona bora kufa. Ameandika ujumbe, anasema yamemkuta.
Adela, baada miezi mitatu sijamwona kupona. Amekata tama ya usichana wake na mipango yake imeshaanza kugoma. Adela, Adela, ya, 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 ya. Adela, ya, 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 ya.
Adela kisimani, Adela japona, tele miondoko ya. Masela kaunga Adela, Adela kisimani, Adela japona, tele miondoko yake. Masela kaunga Adela, Adela kisimani, Adela japona, tele miondoko yake. Masela kaunga Adela, Adela kisimani, Adela japona, tele miondoko yake. Masela kaunga Adela.
Yeah, yeah, you gotta hear our story. She was only 13, young, innocent, and beautiful. Got our dreams destroyed. But you know how it goes, though. It's time to protect our children. It's time to protect our women. It's time to protect our sisters. You gotta keep it real. That's Adela's story, man. When I heard that, I was just crying in tears. You know what it is? I guess you figured it out. It's the 30s club. And it be in the house, Domokaya Vaca Records, Hunter Nation.